Californie mara ye hakilina teliman dɔ sigi sen kan min bɛ tali kɛ furakisɛ miliyɔn fila ɲɔgɔn n'a dilannen do kɔnɔ tiɲɛni kama n'a be wele ko misoprostal k'o sigi sen kan. Washington mara sera ka dozu ba bisaba ɲɔgɔn sɔrɔ ni fura kofɔlen in na min be don farikolo la n'a be wele ko version générique de la mifeprostone. O furakisɛ hakɛ min sera ka lasago o bolo bena san saba ɲɔgɔn ta. Hakilina minnu bɛɛ lajɛlen tara n'a laɲini kɛra kiritigɛso fɛ walasa ka se ka nin fura kofɔlen in dilani bali n'o ye mifeprostone ye jamana ka sariya gafe kɔnɔ sigira sen kan. Kiritigɛ mɔgɔ dɔ fɛ n'a be wele ko Macho Kaxmark ale min tun sugandira jamanatigi kɔrɔ Donald Trump fɛ Amarillo Texas mara kɔnɔna la laɲini nunu bɛɛ lajɛlen sariya wulila ka bo ye san caaman ɲininiw kɛlen kɔfɛ min bɛ tali kɛ nin fura kofɔlen ye n'a be wele ko mifeprostone k'o dilanni bali. Kiritigɛla tun y'a ka baaraw ɲɔngiri dɔgɔkun kelen walasa jamana fanga tun be se ka fɛɛrɛ kura dɔw sɔrɔ a koɲɛ kan. Jamanatigi Biden ka fanga kɔni ye jalakilikan caamanw kɛ ka taa nin hakilina nunu tali ma.
This administration stands by the FDA and is prepared to foil this legal fight. And we will continue our work to protect reproductive rights.
O senfe uye wele bila tenendo. Kubena ucheda kiriko fan o fan. Nininu usirafe betalike da dominiko ufanfe kase furako uchakedama. Ko chakedama insigilendo ukonye kuna ni abe weleko l'autorité en charge de l'administration des aliments et des médicaments. Nanzarakana. Bena ni kunye nyanki kusepe katamuso la kauka fanfe. Nu chama binendo ni kunye digun kono wati do la nuka. Nyanama ya ere tise katapio fuka ni furako fole ita. Noye mifi pristoni. Nan na faka. Kabu uma kenya ko fanfe walasa ukaseka lawani.